studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kala kede de studio tamani o do sa e sakiki modo Ousmane ko halanton kabaruji gondi do di joni men la presse la bamako gani kante wonani to bogi jande to hono dadanirde andal le cakede jande dum le cakede tande bangal jande to fuddi handen le mal fu nenno di golleji an gonda wattu mo janginirde wuddu leydi meɗen fawarde sahal fu ana keddi e uddade hono lonto ministre jande leydi meɗen kanko Mohamed Mawlud Ben Katra o hokki taƴoral du dadandural nde ɗo jande waɗan le leydi ndi fu fawarde e dakorɗe ñogatiɓe meɗen Mali yambini handen du ñalande aduna heysanade ɓe kufinaji bula bula ɓe ministrema ana e le mali ɗo duuɓi tati hikka samoraɓe du ko ɓadato capanɗe jeenan gorko laabi ɗiɗi hono jokkodirɗe du latoɓe ballon mali ɓe duuɓi sappo e joyi ɓe keeɓi kawo ɓe kawri kawir hono leydi gana ndi ɓe kawiri ɗum du mbaɗu goto yo ɗi goni sembe kabaruji ɗumen jogani on bisimilla maɗon e dow studio to men dadodiral andal cakite hitande fuɗɗi hono beete hande li mali fu lonto ministre jande leydi meɗen hokki yamiroro waɗan ɗum waɗan le leydi ndi fu fawarde hono dakorɗe hono ñogitiɓe meɗen kiidal no fuɗɗaɗi hannden ka defno ana sarta ñande joyi lewru juin waroru ndu ndenne ɗe dadodire ka ana gondi wattu hono mo jangguinirɗe kewɗe uddal le sahal fawarde e wuddu leydi meɗen keɗɗenna Mamadou Samba Seku
kappu woni ko daɗodire hikka 2017 ɗe puɗɗiri dartoɓe ujunaji nogayo e ujunaji ɗiɗo e temeɗe jetto e capanɗe nayo woni peccaɗi hakkunde centre uji capanɗe jeegom e joyyi golleji ɗi puɗɗi no fewiri nder Bamako e kedde leydi ndi to motti toon ɗo cuuɗol école kewɗi na uddi nder nokkuji yoga région o goni ɗo daɗodire ɗe landina e dow kuyam fuɗɗugol fewgol daɗodire ɗe woni ko hoorejo académie o holliti widde nder centre uji tati ɗi landina ɗi goni motti siware e jenne hollitama widde eɗen gondi e waɗede e ley deƴere nder région ngaji kewɗi sahal leydi ndi hono Tombouctou e Gao nder région kidal toon daɗodira kappo e bitiɗɗe keɓaka waɗede ka daɗodiral defgal kay sartama nder région o nder gollirde kappo nde ngal hande waɗede sukaɓe lekkoye cercle uji keddi ɗi eɓe tesalit fof nden tan waddi ngal kappo woni ko daɗodira jande hikkaɗe puɗɗira jandeji ɗi immadaraji kewɗi gaɗɗa e muɗum batte mutreji ɗi jangguinoɓe ɓe gaɗi nder tatteji leydi ndi fof ɗeɗo daɗodira gaɗama e wattu mo fay ɓoyali dental jangguinoɓe sahal leydi ɓe gotti mutre mum en nde wala noon kaddi so banggal daɗodira defuɗe nder hakke yontere ɗe puɗɗata iwde joyyi yaade jeɗɗi lewru juin ɗe bakɗe yo iwde sappo e jeenay yaade nogay ɗiɗi lewru juin
hono almusaɗɗa daɗodira hitande 2017 ɗe ana ɓaɗo milliardji jeegon sefa noon lomto ministre jande leydi meɗen dokkuɗo yamiroro fuɗɗugol daɗodira ɗe hokki taƴoral ɗe gaɗan le mali fu fawarde e dakorɗe jongitiɓe men ɗo kanko Mawlud Ben Katra lomto ministre jande leydi meɗen wonko haalde Oumar Waygalo keɗɗen keɗoɗen ɓe
wiyan yoɗo gonga jati daɗodirgol ngol waɗan le mali fu e maggal muɗum fei nokkure ɗo yimɓele ɓe jongiti goni ñalawma hannden o ɗum nokkure wonde le leydi murtanidi heƴoji ɗi fu ɓamama wattu joni o tawede wiide mi mati tiɗallaji nayiriɗi banggal ndenago fu defgaji ɗi kañe bakkiji ɗi fu gatte le mali fu e maggal muɗum min jaltini le hen heƴoji goɗɗi kase nayiriɗi banggal kaaki kañe e kalisiji gal musaɗaji kanɗi wattede ley hen ɗi suudu ministre humnino kabaru jande ley leydi ndi ɓe gaɗɗan sukaɓɓe duwawu no keɓirta ngaalu
kala ko jiɗɗon famitade oɗo mbawi fodde fa e bme amen ande facebook na twitter fawarde instagram nadu oɗo mbawi noddude le hollitinde hakkillaji mawɗon numéro ji 75 84 11 11 nadu 75 84 12 12 e wi ministre lamaɗo leydi Niger policien ɗiɗa e civil goto keddi ke jamma asawere nde le masiba hono humaniɓe torraɓe nde war hoore fewtinama d'accord policien le ɓadagal keerol Burkina Faso seeden ka kolliti woɓɓe kaɗo masiba yo heedi mali jaari keɗɗana Oumar Waygalo
yuɓɓo yimɓe janggaɗo arande ley télé o ɓe kollitiwide yimɓele taton keddi ley hen police ngaɓe ɗiɗon kañe civil goto police ngaɓe woɓɓe taton du barmi ley hen oɗo bonanda ɓe kollitiwide guɓe cikkitaɓe wiide ana gondi e jaddinkoɓe kañe gon caggal ɗiɗo bonandaji gaɗɗi asawere ƴaɓɓinon nde wakkati nogay edidi yamde jabbiri silimaji chapantati dum wadi le raison tilaberi idum wodiri kerol mabbe hakkun mabbe kambe Burkina Faso kilo ngaji sapo non communique holitiri wide wakande bonando wadanonde wakande dido bonandaji ngadanonde ngadama fewde e d'accord de police ngabe gombe tombe kaborde kurde kany e chuta ton godde du chumama be kolitiri mobile gotil police ngabe sumama ton kany mobileji tati di police ngabe jati jeyi be do yimbe la ngabe dido bonandaji be dogibe nati leleti malindi non wobbe tombe kolitiri wide le ko sakti ko fu yimbe ni serbe kolitiri wide réseau mudu en tilaberi kany tawha kerindirdo hakkune mali e Burkina Faso be kolitiri wakkati fu dido bonandaji an gade ton idon hulbini sanne
anabado ujinaji temdere e nawga taton civilen fawarde e soldats en fu yonelabe daranade de rele nokuji sappe jegon li adna anabado do ujinaji sappe ngo on soldats en fawarde ujinare police en kany e civilen ujinare temen nayo warbe le malbe le malido e inde minisma yoko en davis ke ado hole onido le malido martin kumpa odo kabaru le yamber heesanaade be kufinaaji bulabula be bete hande nenno do minisma burufu ono samoroede du warbe kedena mamadou samasew
ndedo yambere wada man dalidi mali e wattu mo terroriste be na ngada bonandaji kewdi fewde e solosabe onibe e lewi jokko horejo minisma ko en david se chapane jetto e jetton kufna blablaji ngoni keddibe der bonandaji glangarangal mabbe der leedindi ana wara dubi tati hande bonanda chakite ngada do o nyande alkamsar jabbine de yimbe le cikitabe latade terroriste ngoni chamube do mangal pad en jaroben koyde der nuku agilok e le region kidal jo en kufna blablaji don jabe leedi chat ngon keddibe hen le lewru medu tan bonandaji joyi ngon ngadaadi fawde mabbe der tumbutu e gaaw ka dum fufi tawede kanko jokko horejo minisma holiti wide dum hadata fe mangal paden oni kinade golle mum fa hande e lewi mako der lebbi didi jaktidi didi mangal paden e police abbe minisma be ngadi lugaji tili ujinaji didi sato e imma daraji dibe ngadidita e mangal paden leedi mali e kanye be leedi france kanko jokko horejo minisma o na yetta sanne yargul yeso golleji tal kurundu ka dum fufi tawede holiti wide an hani golleji di jawne sabiraf ndenago sati momnude sanne
kabama ko gaka no yimbe ana pecci hakkunde hono wayde faamu e mbatu caldi nene yogabe bi kon dontuno ko heba ka duubi tati cagal garangal be kufinaaji bulobulobe yoga ana lando du jaati ko waddi be nenno yogabe du bi be beedane bawde faabe darano hono ko waddi be ko keddana mamadou samaseku
le mandat qu'ils ont actuellement là nous les
minen malinko be pa mal fesifa mandama be wakat joon o ana hani be jawto kabar mudun fadde mabbe doumudo be to kipo doumabe yo kambe e koy mabbe njaha be do bonandaji ana jukki wadede nyande fuf yonkiji na keddo tawene kambe kani hadde dum fuf ka dum latke mbo yonki ana hani jati bin jogo sugulan fa mabbe der leedi mendi den min kuyani non sanne grangal mabbe ngal ka wakat joon o be bonni jukki amen nyande fuf bonandaji na ngade der nokuji di kambe kufina blablaji di kani haybude wiata fe be ngalan nafa ka yusufa golle mabbe o jewte der hejo golle mabbe o mi meli non be dawran wailtere kala do be do kufna blablaji ngoni so leedi mali so centrafrique so nokuji goddi tay kama wiide yultoyade hakkune jamarne tan be gondi nafa fuf be ngala le ya fuf manda mabbe na hedintine do halaji butti tikudi e ko nande mun en ka faade gonden do lataki no mbirata ne
jusque la on va pas cette offensive
sukaɓe ɓe keɓali duuɓi sappo e jeɗɗi latoɓe ballon e inde malika kawi keñe le ngalluro mawdo gabon so libreville le coupkan o nonno joni laabi mabɓe ɗiɗi e hawde hono caggal koɓe kawno le leydi niger ɗum le ngalluro ñamen to le hitande 2015 nde keɗɗana oumaro waygal fa ɓeydoro ɗen faam
ngal ɗo final fiyama nokku noddirteɗo stade de la mitié libreville le leydi gabon di mali heeɓi to ngal watti baddu goto gana heɓa e fe baddel kanko noddirteɗo mamadou sama kew wakkati nde fiigol bolol ngol heeɓi silimaji nogay ɗiɗi nde ndemo watti oɗo baddu penalty heɓa mali latic champion d'afrique sukaɓe ngala duuɓi sappo e jeɗɗi joni wono koyɗi ɗiɗi ɓe jokkidira oɗo coupe mali woni arande hono le leyɗi ere afrique ɗe gollude oɗo golle fadde ngol ɗo fiigol bolon fuɗɗude tiiɗallaji kewɗi matama le fiigol bolon le leydi meɗen ndi micceteɗen wiɗum latinoki sababu so fifa watno jukkoje fewde e leydi mali ndi ɗeɗo jukkoje imminama le noga e jetti lewru avril ndu jonte ɗiɗi farde ngol ɗo fiigol bolon fuɗɗude mali laati hoorejo le rumde afrique nde ɓe gara ardade guɓe afrique ɗe fiigol le leydi end kanugol waddi ton le lewru octobre waroro ndu ɓe ardota gana guinée kañi e niger ko puɗɗigol ɗo fiigol to gabon to mali watti baddi jeenayi baddi ɗiɗi gatta e muɗum
union européenne e royaume uni goni faabotoɓe studio tamani
sen garte kabaruji region ngaji meden le ñoro mango essence hebtaake ile ñande aljumaare nde yo murtere golle hono donno mobilage essence adoji essence di le mel do wande du yontere jabbe nde sabani dun nan ciotirde essence gala edem du celine hono hokkude courant e ndiyam fu yo yude non de 6h kiki jabborina minute 30 fa yaade never betay woni ko courant hebtene yo wattu korko mo golleji kebal kewdi kubi no ciudi do tor kajolu du dokama motoji tati di motoji jeego di koyde tati gal do dokal faabato no ya hande nyaawbe wombe le gelle warde le suudu do tor no yo rewbe so kany sukaabe goni heesanaabe buldu fu handinede dido motoji cdd kany e golli diddo mudu ikrizatu du kolli nyande alande si awdi jitigaaje cioggu e kaldal no cioggujje kaldal fu wadi fa amtare projet tigaaje mo esd heba daranede heba du no latoro kala ko jiddon famitaade ko de tan kelen famita hono le ramadan lu studio tamani wattuji min hayjoji mun ciotinaama fa leer kurdo nenno betay yude do wattu do wonno do woni ka kikide wattu 6h kikide yaade yude 4h kikide yaade 6h nenno kebe famita so don jiddi famitaade pode fa e radioji amen fa pedro don famiyo do kadude de do kabaruji kete dal fande yotor mane yaso en tawde jangu